treta tena.
Oh my God,
alfajiri na mapema kumepambazuka, simu inaita, oh inaita, amo hali gani? Nachuma makitambo tonge, mwanawe amenizidi mazonge, uchakutwa na kosa itele tonge. Naweza kuitumikia pombe, mingine yata nitoka mazonge. Yamekuwa kivuruge kwangu, nahisi ulijafika fungu langu, fungu langu. Kama kuswali nina swali sana, kuomba ninaomba sana, ila bado haijakaa sawa.
Asizichoke shida zangu, huku mwenzenu napambana. Natoka pindi jua linapotoka, na mvua inapokusudia. Safari ya mziki bado sijafika, ila na imani ninaelekea. I'm feeling lonely tonight, giza kinapoingia. You know you're the one that I love, usije ukanikimbia. Unatamani nanguke bisande, nani wakunitetea? Mola wangu niepushe, nilinde na waja wanonichukia. Baba na mama uniombe, mama watoto wangu uniombe, uniombe. Baba na mama uniombe, mama watoto wangu uniombe.